Mimi nimeanza kutamani kwa Miss Tanzania nikiwa na miaka 8. Nikafika form 6, nikathubutu kuingia Miss Tanzania 2018. Sikushinda. This is what we call acquiring skills. What's next? Give up? Hapana. Nikarudi huku duniani sasa. But deep down nikawa nasema mimi nitarudi Miss Tanzania kwa sababu my dream ni kuwakilisha nchi in the world. Sio tu kushiriki bali kushinda na kuwakilisha. First you observe, second you gain skills, then you become an expert. To clear the air, naenda Miss World November kuiwakilisha nchi yangu ya Tanzania. Nataka tu kuambia kwamba usione kitu kina shine ukaona kwamba it's been shining all along. Hata the diamond comes from a rock. Utashibua, utasafisha, utaisafisha sana mpaka ing'ae sana. Well, that's what happened hata kwenye maisha.
Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi.
Welcome to the home of positive vibes.
And everyone. Kwa jina naitwa Halima Ahmad Kopwe, amenitambulisha kama Miss Tanzania lakini hakusema jina langu. Naitwa Halima Ahmad Kopwe. Wengi wananitambua kama Miss Kopwe pia. Personally nilishinda Miss Tanzania 2022 lakini leo nimevaa taji la Miss Tanzania World Tanzania 2023 to clear the air, naenda Miss World November kuiwakilisha nchi yangu ya Tanzania, lakini currently kuna Miss Tanzania mwingine ila mimi ndo mwakilishi wa mwaka huu kwa sababu kidogo mashindano yalisogezwa mbele. Now, mmeniona hapa leo, lakini what most of you hamkijui ni kwamba mimi sikuwa tu Miss Tanzania out of nowhere. Kwenye hii audience kuna cousin wangu, anaitwa Najma. She will tell you kama naadanganya. Mimi nimeanza kutamani kuwa Miss Tanzania nikiwa na miaka 8. Kipindi hicho namuona Nancy Somari, namuona Wema Sepetu, namuona Faraja Nyalandu. I am seeing all these women na vitu vizuri wanavyovifanya, nikawa natamani. At first, nilikuwa natamani tu wanavyosimama, wanashika hivi, wanatembea tembea. So I didn't know exactly Miss Tanzania in essence gani. Lakini after kuifuatilia sasa, I'm coming back to MC Sebastian, alisema swala la time. Mimi nilitamani kuwa Miss Tanzania nikiwa na miaka 8. Kipindi hicho niko Mwanza, St. Mary's. Na nikawa natamani kwa deep observation. Nilikuwa nawatazama kwenye TV. Naangalia Wema Sepetu wanafanya nini, ni actress at that time. Naangalia Nancy Somari anafanya nini. Naangalia Miss Tanzania aliyeshinda alikuwa anafanya nini. Najifunza kwa kuobserve. Later nikaanza kupractice. Hapo hapo nikiwa St. Mary's nikaanza kufanya Miss St. Mary's. Nikahamia Ken Ford, nikaanza kufanya fashion shows. Nikafika Tanga, nikawa nafanya fashion shows vile vile Don Bosco. Nikafika form 6, nikathubutu kuingia Miss Tanzania 2018 baada tu ya mtihani wa NECTA. This is what I'm telling you, hamkijui kuhusu mimi. Ni kwa sababu nilishiriki 2018, sikushinda. Nilitoka Dodoma Secondary, nikaingia Miss Dodoma. Kwenye Miss Dodoma nilikuwa namba 2, nikaenda Central Zone, nikawa namba 2, nikaenda Miss Tanzania, finalist kabisa. Sikushinda, nikaingia top 10, lakini nikapata taji la Miss Personality Tanzania. This is what we call acquiring skills, right? Yeah. Kwa this is what I did kwa acquire skills. Nilithubutu kuingia, lakini at first nilikuwa najua okay, there's a possibility siwezi kushinda kwa sababu nimekuwa nikiobserve kwa mbali. Lakini nimeingia, nika acquire skills. Kufika pale nikawa najifunza okay, kwa Miss Tanzania inabidi utembee vizuri. Kwa Miss Tanzania inabidi ufanye mazoezi kidogo, we slim down. So, kwa Miss Tanzania inabidi ujifunze how to like keep yourself presentable. Kwa Miss Tanzania ujue kuongea na watu. Sio lazima uwe the best public speaker, lakini at least ukisimama uconvey message na watu wengine wao wanajua. Hivi ni vitu nilikuwa najifunza ndani ya kambi ya Miss Tanzania 2018. I failed to win. What's next? Give up? Hapana. Nikarudi huku duniani sasa. Nikaanza kufanya modeling kidogo kidogo, nikarudi chuo, nimesoma Air Tanzania Training College. Nikasoma chuo, nikamaliza, nikawa nafanya kazi ndogo ndogo. But deep down nikawa nasema mimi nitarudi Miss Tanzania kwa sababu my dream ni kuwakilisha nchi in the world. Sio tu kushiriki bali kushinda na kuwakilisha. So I did that, nikarudi 2021. Pia nilikuwa sina uhakika sana, lakini this time niliingia kushindana, sio kujifunza. Sasa hapo tayari tulisema okay, first you observe, second you gain skills, then you become an expert. You do it with expertise, right? ndo hapo nikaanza sasa kufanya kitu ambacho najua hichi nafanya. Najua wenzangu hawaniwezi. So nikawa najifunza pia kwa kuobserve wenzangu. Huyu ananishinda kwenye nini? Huyu anaongea vizuri sana. I talk too fast. I should slow down my speaking. Nikimwangalia mwingine anatembea vizuri, lakini ni kwenye evening gown. Mimi nitamkomesha kwenye swimsuit. Mwingine sijui anafanya nini, anaweza sana. Kwa mimi nikawa ni mtu wa kuangalia wenzangu wanafanya nini na mimi nifanye nini. What is my weakness? What is my strength? Ili niwashinde wenzangu. That's what I did. So, coming back to my story, mimi siongeaji sana. Nataka tu kuambia kwamba usione kitu kina shine ukaona kwamba it's been shining all along. Hata the diamond comes from a rough. Utaichimbua, hata gold utachimbua, utasafisha, utaisafisha sana mpaka ing'ae sana. Well, that's what happened hata kwenye maisha. Hata kama I look at a lot of girls hapa, sijui profession zenu ni nini, lakini hata kama ni udaktari umesoma ukafeli, rudia. Hata kama ni politics umeshindana ukashindwa, rudia. Fake it until you make it. I'll try, trial error, do it all over again mpaka uweze kushinda. That is my story to you. My story to you is triumph. Hata kama ulishindwa mara ngapi, keep going, keep doing, utaweza. That's all.
Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi.
Welcome to the Home of Positive Vibes.